beats. Make sense from the beats. Wise record. Gwe. Cha 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 cha. Power. Johnny Lamba Kumba City say let don't zigo. Malanga kawa Nyeria. Bazi kota Nyeria. Nitato paka paka money. Johnny Lamba Kumba City say let don't zigo. Malanga kawa Nyeria. Bazi kota Nyeria. Nitato paka paka money. Gwe na Regina kwa kudra lady. Luo Prince kwa kudra lady. Ile iwa kinyeje iwako. Ile tuba kinyeje tubako. Nya city nyeji ya batani. Kwe chome dance nye dema nikiza. Ali uteki za kanyi kora. Maduka se, maduka se, kwe, maduka se. Ale molo furuku, ale matuoru, matuoru. Ale molo furuku, ale matuoru. Mani utenyi lenyi nrema sako. Kio pini matro kame konyi chachi rusi. Hey! Chachi rusi. Johnny Lamba Kumba City say let don't zigo. Malanga kawa Nyeria. Bazi kota Nyeria. Nitato paka paka money. Johnny Lamba Kumba City say let don't zigo. Malanga kawa Nyeria. Bazi kota Nyeria. Nitato paka paka money. Nila city kinya day buko. City na nyesu wa ingoni. Nili na nyile nyivunya dute. Maridi hile umfuba nyitra. What a bad mind, what a bad mind. Nitaoku, kioko nyebako. Nini ute kofen kanyungweni. Tonyi mbui wanyitani madriko. Nini ute mai wamvua. Make sense for the bit. Tonyi lemba kumba city say ledo nziko. Malanga kawa Nyeria. Bazi kota Nyeria. Nitato paka paka manis. Tonyi lemba kumba city say ledo nziko. Malanga kawa Nyeria. Bazi kota Nyeria. Nitato paka paka money. Take a sote nana tell her what. Dari gwaga tell her tempter. Limurwenye dega tell her walk. Dari dega tell her better tanda. 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 Say. Soma ke pala nini. Let them go. Go. Go go let them go. Imaki tiaro nini. Let them go. Go. Go go let them go. Magideka ifunyuni. Let them go. Go, 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 let them go.